madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa maanta si adag u cambaareeyey weerar lagu dilay 7 askari oo ka tirsan milatariga jabuuti ee ka howlgala galbeedka waqooyi ee dalka jabuuti, gaar ahaan degmooyinka aadka u durugsan. Weerarkaasi ayaa waxaa sheegtay kooxda isku magacowday garabka hubeysan ee ururka Frod. Wariyaha v o a da ee jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
sida lagu xusay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga jabuuti, weerarkan ayaa dhacay habeenimadii Khamiista iyo Jimcuhu ay kala wareegayeen abaare labadii habeenimo, iyadoo weerarka ay ku dhinteen 7 askari, 4 kalena ay ku dhaawacmeen iyo 6 kale oo la laayahay, iyagoo dhammaantood ka tirsan ciidamada qalabka sidee jabuuti ee ka howlgala dhulka aadka u durugsan ee galbeedka waqooyi ee dalka jabuuti. Inkastoo aan si rasmiya loogu xaqiijin war-saxaafadeedka, haddana kooxda geysatay weerarka ayaa inta badan loo tirinayaa inay ka haysatay 6 askari ee la laayahay. Weerarka waxaa geysatay kooxda isku magacowda garabka hubeysan ee ururka Fruit. Weerarku wuxuu ka dhacay goobta la yidhaahdo Garabtiisan, oo ah dhulka aadka u durugsan ee gobolka Tajora ee waqooyiga dalka Jabuuti. War-saxaafadeedka wasaaradda gaashaandhigga Jabuuti wuxuu si cad u tilmaamayaa in ciidamada Jabuuti ay kolkiiba u howlgaleen sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen kooxdaasi, iyadoo xoojin fara badan oo ka tirsan ciidamada Jabuuti ay gaadheen goobtaasi. Wasaaradda gaashaandhigga Jabuuti waxay kaloo sheegtay in ciidamadu ay ku daba jiraan oo ay caydhsanayaan kooxdaasi, iyadoo howlgallada milatarigu ay ku baadigoobayaan 6 askari ee la laayahay ay weli ka sii socdaan jiiddaasi. Dhinac kale, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa si adag u cambaareeyey weerarkaasi lagu qaaday ciidamada Jabuuti, isagoo tilmaamay in gacanta lagu dhigi doono kooxdaasi oo la horkeeni doono garsoorka iyo cadaaladda. Ramadaan Muuse, Jaamac, V O A, Jabuuti.